mutonyenya kuva mugambo kulidde mulinga njabika okuvale wajja nenfa omwoyo naawo ndaba mulinga nnula genze ne nkulingiza ng'ogolola kyenvudde ensonyi nzituga omuguwa muganda womanyi ye atwaga naye si ye mukyala atiisa kati nga bwe yagenze okulima bambi ddemu mmanyi oba osobola njagala tukola omukwano mukanyo ate nga gwa polandi mbubba naawe nga bolaba bonganza kyekimbuza embirungi ebigabwa ye n'omala oddamu ng'okkiriza ku ssaawa eno bitaano mbibala bambi ddamu tozannya buzanyi kasita toli muto nti okuumwa bansembere nakumpi ndi wala kutuuka awo okumpi onziremu olyoso n'otokweka nsonga ey'okutya muganda wo n'okumanya kuba nange emmanyi bwakimanya awo wabeerawo oluyombo simula agala nkuwa epulaani ennyangu otunaayita aleme ey'okumanya oliwo ennaku ezibaako eddembe ng'olwessande olusimbaawo olwo naawe lwolikeera okusoma nange endaga embanywanyi okunyumya ng'oliyitira eno emmanga naye wamwannyina zeruuse ekanoni ate nze ndiyitira eri butenga osangeyo nga naawe omulinda bwe tuliva mu byaffe okunyumya bagoddayo nga nanke empetamu kale awo kirivaawo okumanya totuuse gye wagenze okusoma ate olwoku mulundi omulala tulizuulawo polaani esinga yata wali omukwano simanyi nti waliwo polaani erirema bambi ddamu tozannya buzannyi kasita toli muto nti okuumwa
ne muto wange nsanze omutiga nekyokkola kinoonya sirina nga netta mukuleeta omusege ndowooza mwekola dde ekigenyi lwenvaawako omukyala afumba kale watandika oti oyiye oganze kamuna waabi olimuka kanooke wajja mu butongo okalera oweemusa embasa gy'olimbwa laba emmuni ezinyooka obwenzi leero kaisa ntuusa awazibu yanguwako muna bwami onziremu ombuulire gye wajja ejjogo njagala ndeka amakaago mirembe ntambule mbule nsisanyulyo mbeera wuuno ofunza mukadde vuganya tyalo omuto mba nnimba mbeera nnya bonna leeta muyambi onnyambye ku musajja oli muka sikyanenya bakyala abaloga bwe ndifuna nnabwamyo ngwako
golola nange mamanyi oba oyenda aŋŋambye mubuulire nze amazima gyobaba bataliwo vaawo gyoba nalinda by'omusajja omulala ng'ayimiridde naawe okunyumya waddeyo okuluza emmanga oba olinaye wakyama olweyo muzzeemu ne mugamba olimba baaba atasattira ebyaba waka baaba okuva waka mu nnimiro mpasi ne lwetugenza okusoma baaba siyinza kwekyenjegula nenjagala abaloyomba mbi ate naye tayinza kuswala naŋŋamba bya mukwana ntya nnyo era ekizirusizza ng'oyomba ntidde nnyo n'eddoboozi ekkambwe nange ne nkulinda okukka kunnyonnyola ekituufu ekiriwo baba ndeka omusango sirina ne kwekolimba
Loza kakati okazuta mazima Nje siri musajja mpao Nokunsiba ko muto wonyeziza Loza nimbutu konyuma Kali wabira olu abantu Owe mula muganda wombwa njagala Singa kati lususe kyalo Akendeza mukyalo kupapa Wamma mula mukwate ngoyezo Oluje muganda wongo korola Nalabi abakyala ababuba Naye ono mwana wa kitaawe ali wala
Mwami sabye obusungu sewali Osonyiwe nayinza okupapa Ngate tonenya lwa nsonga Mate manyiti mwate kyama Omuntu gw'otatera kwesembereza Gwe mbasanze nefa omwoyo Sonyi waka sanyo bibu yombi Na wamanyi musungu wajia ubi Wenga sene sana mwini miro Nembula mpuleja kasiba Na ye mwami waba onsonga Singa katina wame apoja Na yenga waeru damazima Mpweto ndera muwande gato Na wesebo kuwado mnyonyi Tubike kusungu wise
Benso viye mureka Kubanga abazi utana zima Nelo tanga mumu chalo kupapa Ivi kumaranga kweke mtenya Kulabu tene muto wali wali Yalivu mjuli zingo zema Mwrabu njokete chawe chisovie Kwembera nenso vingu wabula
Kuwele kuminga ndi waka
Nange kanda ke wajuko Tugende kumupiri uyoga Amata mbitireke ni kavuli Ate mmanje jena tunde mwanyi Kwa waja omu sajambuza Omu gami disiri watencha Kontera yoku mazamangu Oruva kumupira tunava
Kutemwa masajja nimba Laisa gende kabiji Nomu walalwa geze uyoka Kwena yogera konti ndi mubi Echisinga kambituka mangu Wana kombera honga ndi wala Astari nomu tata pachi Kangende jeni sula umzira Na wamine mkule chidala Kalimuku wakamuleze nyato Biru wakubanga mama liomu Ebi kutemwa masajja siksa Wendi funa na wami angu wako